gudoon ka yimid xisbiga mucaaradka wadani maxamed haaji yuusuf waabeeye oo shaqsiyad ku qabtay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka gaar ahaan waxa uu sheegay xisbiga aanay ogolaanaynin inay doorashada lagu galo nidaam cusub sida uu sheegay
waxaan weyn mudaha ku soo jeeday khilaaf toosaa madaxtooyada ee imika muddaysani ee waqti aysan dhibaatooyin badan iyo khilaaf badan baa laga soo maray waqti ay imika wada qabsato ayay ku jirtay dadkuna ka nafteen inay khilaaf waxaan leeyahay xukuumadda waqtiga lagu jiro idin cuntabi mayso inaad soo celisaa khilaafkasta oo marba si uga soo dhigataa habkii doorashada lagu gelayay horta taasi idin cuntabi mayso baan leeyahay laakiin doorasho madaxtooye oo waqti aysan ayaan qalab ee sabjisa kaga soo kordhinaya midtaasi hurubisa maaha baa in laiskaa dowladaha hoose ayaa lagu tijaabiya haddaana xisaabta mucaaradka ah ma aqbalayno cusub oo doorashada lagu soo kordhiyo
geesa kale gudoomiye ku-xigeenka kuwada xisbiga talada haya ee kulmiya cabdicasiis maxamed soomaale ayaa ku eedeeyey xisbiga mucaaradka ee wadani inay doonayaan in natiijada doorashadu si ay muran u gasho aanay noqonin diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashada ka qaybgelaya nidaamka hufan ee sawirka isha sida uu dhigay hadalka
xisbiga mucaaradka ee wadani waxbiidii aada ugu soo baxaysa iminka ma doonayno in isha la sawiro oo doorashada isha lagu galo xisbiga kulmiye waxaanu sheegaynaa oonu si hoose iyo si badan u sheegaynaa oo aanu caddaynaynaa inaanu leenahay doorashada si ay nadiif u noqoto waa in isha la sawiraada u galaa sida sharcigu sheegayo ee heshiisku yahay ee kulmidka kale uu cesaayay sharcigu la sheegayo doorashadii horay joogay ee la kala badiyaa dilagii dad intaa codeeyey ama la yidhi haddii ishii la sawiraa dinayso sowaxqoola doorintaada oo lagaa qaada dad intaa codeeyey
khalid maxamed akule v o a hargeysa